Aben Atano, I tell you right here.
Higher, 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 higher. Ha 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 ha.
Chaka kwa chaka.
Hush. Hush.
Matupa. Matupa. Bori. Bori. Bori.
E mwaki wa mwisho.
Mtupori. Atonekani bila sababu.
Epa sopa. Wala. Isso! É cool. É moi qui a poté. Isso! É com a balsio. É muito a tanui. É passou, passio. Cheio a muito barulho de bacana. Haya, 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 haya. Welcome Tanzania. Wanna go kill and don't get a peggy turn it this. What to me message you met again a kiss. Me dollar me yak when you beggy. Me pump me yak when you beggy. Me to me yak when you beggy. Put it. Matupa me pressy wani kedo futai shinkoni na vyomboka ushe wani. Kapikeji kone kipandisha mashetani. Na mtoto atumwe dukani kama vipi njoni njoni. Tulu kaskifani, kaskifani. Na mungu cha bless. Ata kama cha wena vana soka finye pes. Kufanya minapofanya sio kes. Na wakenta longi mina akanya tu. Asna chanya lazima zita putana tu. Asna chanya lazima zita putana tu. Napate mwema pate mlafiki 21. Tuni lazima wote chuma lafiki 21. Tupaka tuchunguza ntupeleleza. Tucholane mwisho ni Caribbean. Kaje na ote mwakan. Itapigia show Caribbean. Chafu zangu zote ntia. Bado na somala man kiskifan. Washifan ongea sana sasiji kwa jirigia. Sasiji kwa jirigia. Chupi na wala sinabaya na onata wana nishukia. So chuki mila penta. Na penta. Cheshi nao miaka ludi miaka nenta. Na kila sipa kalenta na unapoa. Na unapoa. Nisha sema so lazima kila mtu kujue. Sima shepu gana yonekani pato jibinue. Shamba kunchaji, wana tama nani uwe. Shuko ni nataji, wana tama nani buwe. Tadiso nyotia, wanyo tana nya. Tadiso nyotia, na fagiri na pepea. Tadiso nyotia, wanyo tana nya. Tadiso jilas, wa shamba na tukirea. Mamba ya na tuobea. Wasika manenja longi sori. Loto sipatika ni matupa mtipori. Tone kane saibja uzinkati wa unatujisiki. Sio kweri bado na rindasivi. Mimba dona zidi kuinspire. Kizazi chaja kaya tumekumis. Tafibaya tukisema tumekumis. Mwarim, takwim. Shure saka takiba oskwis ya kuna warim. Memu kwa kibes titajenka miskiti. Makanisa na mashure. Watoto tasoma bure ya timata kula bure. Sababu wanatia na kizazi kisije kikakamia. Mwaka wa mwisho. Sasa kwa salamu zafikie wale watana nikubali. Mana nimetoka mpali sio story, sio story. Misiwezi kwa saa unataka mabati karis na habari. Matupa mimtupori. Tawa nasema nasikubali floza, floza. Sampona na kanyagi ya jinala, jinala. Wanasema nasikubali katiza, katiza. Sampona na chalatia. Tweche. Tatiso jilas, tatiso jilas, tatiso jilas, tatiso jilas. Tatiso jilas, tatiso jilas, tatiso jilas, tatiso jilas, tatiso jilas. Mogo, tuwa, kutu, na mpecha kweri. Sometime nesika mama pensi ya totoni. Miba do mtoto, miba do mtoto, na mpecha kweri. Sometime nesika mama pensi ya totoni. Miba vitoto anasema, janta papa. Kutu, 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 kut kutonisha imi na kuponisha lali Mina kuweshi mkota tumetoka Weuta kigari kari nyupa kari tabo kari Minawe leote tujifinchari Leote tujiji waja fata mari Umefata mapensi nto mana mtu atari Mina kupenda Mina taka ni kuwenzi unienzi Nantare stashi nto kwento mapensi Tutye, tutye Paka pose Niko pige picha niko tupie story Niko sifie kishori kusura kama mdori Mashavu kama kachori Na shepu kama mtori Yeah, show. Yeah, tutu, tutu. Now South Africa. When I post, squeeze him on your tower west. Squeeze him on your tummy, yes. Cash up and tisha. Yeah. When I post, squeeze him on your tower west. Squeeze him on your tummy, yes. Cash up and tisha. When I post, squeeze him on your tower west. Squeeze him on your tummy, yes. Cash up and tisha. When I post, squeeze him on your tower west. Squeeze him on your tummy, yes. Cash up and tisha. Yes, cash up and tisha. That is a deal.
Yeah. Lego maskani ya taifa Wafaume wa Kameruti Magambili Kunduchi Eposta Tasisi Ishi